ngokuka Luka isahluko 2. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKhesari Augustu sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKureniyu engumbusi waseSiriya. Bonke baya kubalwa yiloo nalowo emzini wakubo. Nayo uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehema ngokuba wayengewendlu nozalo lukaDavide. Ukuyobalwa kanye noMariya owamiselwa ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi ke bese lapho zaphelela izinsuku zokuba abelethe. Wazibula ngendodana wayembesa wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Kwakukhona abelusi kulelozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelosi yathi kubo, ningesabi, ngokuba bhekani nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke. Ukuthi nizalwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokhu kuyisiboniso kini, niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhombeni. Masinyane kwabakhona kanye nengelosi uquqaba lwebandla sezulwini lumdumisa uNkulunkulu luthi, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kwathi kuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eBethlehema sibone leyo nto eyenzekileyo inkosi esazisile yona. Bephuthuma bafika bafumanisa oMariya noJosefa nomntwana olele emkhombeni. Sebebonile balana ngalelozwi ababetshele lona ngalowo mntwana. Bonke abezwa bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. Kepha uMariya wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhliziyweni yakhe. Babuya-ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo njengalokho kwakukhulunyiwe kubo. Kwathi seziphelile izinsuku ezisishiyagalombizo kuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu elaliqanjiwe ingelosi engakathatshathwa esiswini. Kwathi ukuba kuphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMose, benyukela naye eJerusalema ukuba bamise phambi kwenkosi. Njengokulotshiwe emthethweni wenkosi ukuthi, konke okwesilisa okuyizibulo kuyakuthiwa okwahlukaniselwe inkosi. Banikela ngomhlatshelo njengokushiwo emthethweni wenkosi, amahobha amabili noma amaphupho amabili amajuba. Bekwa kukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni. Lo muntu wayelungile, emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli, nomoya ongcwele wayephezu kwakhe. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu wenkosi. Wafika ngomoya ethempelini, kwathi ukuba abazali baletha umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Wamamukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu wathi, sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla njengezwi lakho, ngokuba amehlo amabonile insindiso yakho oyilungisele ebusweni babantu bonke, ukukhaya nokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli. Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. USimeyoni wababusisa wathi kuMariya unina, bheka lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli nesibonakaliso esiphikwayo. Yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo kuba kwambule izizindlu zezinhliziyo eziningi. Kwakukhona nomprofetikazi u-Ana, indodakazi kaFanuweli owesizwe sika-Aseri, owayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda eminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe. Engumfelokazi waze waba neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanye, engasuki ethempelini ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Naye-ke efika ngasona leso sikhathi wamtusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema. Kwathi sebefeze konke okungokomthetho wenkosi, babuyela eGalile emzini wakubo iNazaretha. Wakhula umntwana waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Umntwana uJesu ethempelini eneminyaka eyishumi nambili. Abazali bakhe baye eJerusalema iminyaka yonke ngumkhosi wePhasika. Eseneminyaka eyishumi nambili bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. Sebeziqedile izinsuku ekubuyeni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema abazali bakhe bengazi. Bethi-ke bona uphakathi kwabahambisana nabo bahamba ibanga losuku bamfuna phakathi kwezihlobo nabazana nabo. Bengamtholi babuyela eJerusalema bemfuna. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi ebezwa ebabuza. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Bathi bembona bamangala, unina wathi kuye, "Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka uyihlo, nambe sikufuna silusizi." Wathi kubo, "Kukanjani beningifunelani na? Beningazini ukuthi kumele ukuba ngibe kokukababa na?" Abaliqondanga lelozi abelikhuluma kubo. Wehla nabo wafika eNazaretha, wabathobela, kepha unina wawagcina onke lawa mazwi enhliziyweni yakhe. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu.